PeterPhoenix.com. onye nwe mọka ome ubere ekele ọma meyeze ụtara ebere ya ya gwara
mọ. More music at NigerPhoenix.com.